Yo, what up, bro? How you doing? Yeah, I'm in the studio, man. We got to try this out, you know. We got to try this shit of bang out. It's hard, but I'm gonna try it. Okay, fine, bro. Are your producer put me on the mic, you know?
Extra classic records. Napenda vitu ngori, staki imbo zenye zinanuka kimbo. No, staki soro, nina koro. Dance in the floor, baby, kuma ringo. Misi pala boss, wala sikachero. Simchezo, ni michoro. Oya, oya, boss, ni dalili kamili. Magarifi ya mimi, staki them na kamisi. Everything is on, mina shika shika, tu sita kishika. Shika shika, well, baby, thing is on. Mina shika shika, tu sita kishika. Shika shika, well, baby, mina shika shika tuzi takishika. Shika shika way baby tingiza. Mina shika shika tuzi takishika. Shika shika way baby ruka kama trupa. Niko window shopping asa kam super. Samara pop pop pop. Shika mzinga sigwarana. Nataka taska na kajaba. Sunajua vitu zenye mihutaka. Vitu noma yani zile zinabamba. Staki kukutana nazo kama kamba. Kulambana. Big thing, big king, nimedunga classic mindo king here. Baby tingiza, yeah, baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way, baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way, baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way, baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way, baby tingiza. Chora saba, mina taka shika hizo haga ha. Shika hizo haga ha. Ati, ati, ati. Baby tingiza. Mina taka shika hizo haga ha.
Purchase your tracks
today. To the left, to the right, to the center. Mina shika hizo haga kam ganga. To the left, to the right, to the center. Mina shika hizo haga kam ganga. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way baby tingiza. Mina shika shika tu sita kishika. Shika shika way.
Ha ha ha.